dusangire ijambo
dusangire ijambo
dusangire ijambo
ndabasuhuje abakunzi b'ikiganiro dusangire ijambo aho muri hose mutwumva kuri radio kuri mudasobwa ndetse no kuri telefone zanyu kuri mikoro hano i Washington muri kumwe nanjye Etienne Karekezi mu kiganiro cy'uyu munsi turaha ijambo mugenzi wacu Eric Bagirubusa ukorera mu Rwanda.
Mwaramukanye amahoro umwe mwese abakunzi b'ikiganiro dusangira ijambo kuri mikoro murumva Eric Bagirubusa. Mu kwezi gushize kwa gatanu uyu mwaka nibwo twabagejejeho ibiganiro bitandukanye ku ngaruka z'ibiza hirya no hino mu gihugu. Nibiza byatewe n'imvura idasanzwe yaguye mu Rwanda no mu karere muri rusange kuva mu kwa mbere kugeza mu kwezi kwa gatanu igahitana abasaga 200 ku ruhande rw'u Rwanda igakomereza abandi batari bake igakura abandi mu byabo ndetse ikangiza n'ibintu bitari bike. Mu kiganiro cya mbere kubiza twababwiye kumfu z'abasaga 20 baguye mu karere ka Karongi mu burengerazuba bw'u Rwanda mu murenge wa Rwankuba mu ijoro rimwe icyo gihe twanababwiye ku mibereho y'abasizwe iheruheru n'ibiza aho Karongi. Dusangira ijambo ntiyatereye agati mu ryinyo kuko nyuma y'ukwezi ibyo bibaye yasubiye kureba imibereho y'abasizwe iheruheru n'ibiza. Muri iki kiganiro turarebera hamwe uko imirimo yo kwita ku basenyewe n'ibiza mu murenge wa Rwankuba bihagaze. Turareba uko abasenyewe n'ibiza babayeho ndetse murumva imwe mu miryango y'abagira neza iri kubatabariza inabashakira amaramuko ndetse naho kurambika umusaya. Tubahaye ikaze dutangirana n'umwe mu bagizweho ingaruka n'ibiza atubwira uko byifashe ariko anaturangiraho bagenzi be baherereye.
Muragenda nimugira kuri ka gahanda mumanuke mushya mumanuka murebe iriya nzu. Nimugera ku rusengero murabaririza muti uwitwa Thomas Harora ucumbikiye hategeka barahita babasobanurira aho ku rusengero. Aka gasantere ka hafi ntabantu barimo
bacumbitse
abacumbitse ahubwo bacumbitse mu isantere
iyo turimo
duhagaze uko tubona yera uko tubona yera bagiye
nyine bavuye hasi mu marageka baza mu hano ariko bagiye mu byerekeranye umuganda bajya mu gukora bashaka imibereho ariko bavuye mu hasi baza mu hano.
Iyi santere ubusanzwe yakoreshwaga iki?
Ingi yari ubucuruzi ariko uretse ko abantu bahombye bakigera mu yindi mirimo ariko uhombye agafasha undi akamucumbikira. Ako dufite mu isantere ni batatu bari mu isantere ahangaha bavuye mu cyaro hasi n'imiryango yabo bose bari kumwe byose n'amatungo byose bene inzu nta kode bababaza ntayo baravuga ati tubafashe namwe nimugira agaciro nzagira icyo mudufasha ariko natwe nta kode tubatse nta kode baka hano ubundi
kode uravuga ubukode
ubukode nta kintu babaka ariko noneho iki kibatunga basubira icyo igikukitajyanye bagasubira yo kujya gushaka ibibatunga ariko bakagaruka kurara mu hano.
Ese hamwe mu bazi ntabwo tuhabasanze ubona ubuzima bwabo burabagoye bimeze bite?
Birabagoye cyane.
Gute
impamvu ibagoye ni kure aho baba ni kure ni mu manegeka hasi impamvu ari kure rero kandi bikanabagora nuko imirire bayikura hari hasi cyane.
Uyu mwana wikoreye injerekani n'uwawe?
Uyu mwana wikoreye injerekani n'uwanjye avuye ku ishuri.
Wowe wari usanzwe utuye hano?
Njyewe ntabwo nsanzwe ntuye hano, n'ubu ndi kubaka gutya nanjye natutse hasi muri ibyo ngibyo mu byo biza ubu ndi kubaka gutya amatafari urabona ni amabisi nanjye ndimo muri abo ngabo.
Icyo dushaka kumenya hari hasanzwe ari ahawe byari bimeze bite?
Aho hari ahanjye ntabwo nababeshya hari ahanjye na mbere ariko ntahakorera ariko hari ahanjye niho nimukiye ari ahanjye. Nyuma y'ukwezi nk'ubwo inahangaha dutuye mubyayi iyo ngize ikibazo cy'ugusonza njya kuri sako bakampa amafaranga nkarya icyayi cyagera ku itariki ngahembwa nkishyura uwangurije byo kurya.
Wowe niba tukumva neza urifashisha?
Nyimba ntacyo narenganya nkurikije aho ndi mu bafashwa babanza n'abandi ariko nanjye ubwanjye ntabwo ari bibi cyane ntabwo ndi wawundi wanyuma ntabwo ndi wanyuma rwose abari inyuma yanjye ntatse baza bakavuga bati ese kutatse uri imbere yacu wowe ukomeye twe twamera dute? Byayo rwose turahembwa ariko inahangaha mudufashije nabyo tukagira kandi gaciro karenza ko dufite nabyo byadufasha.
Urivugira cyangwa uravugira bagenzi bawe?
Impereye kuri njye ndivugira. Urabona ko nka hano ndi yena nagurije amafaranga kuri sako mfata ayo mabati kugira ngo ntwikire amatafari yo kubumba isakaro nicyo kibazo. yekuvuta karira byo byamfasha kuko amafaranga wenda nagurije muri sako yo gushira hara mabata atatu urabona ko ari atatu ntago asakaye inka ikagira ngo ihawe yarara amatungo magufa kabona yarara kugira ngo batubwira ko tutazararana nayo ubundi kigoye ni sakara
ubutifashije bigenda bite baramumenyera buri kimwe biragenda bite
utifashije nawe baramufasha rwose no kumusiziriza no kumutwarira amabuye no kumubumbira babiri nubu nibyo barimo ku uyu munsi wa kangaye none turi kwa kane nibyo barimo n'uyu munsi nibyo barimo
biri gukorerwa hehe
biri gukorerwa mu mudugudu wa umudugudu bawita ara hakuri muri bigugu ara umudugudu ni ku izina ryawo ngibagewe neza ariko umudugudu wa Mataba hari bibanza birahari mu ushinzwe akagari ka bigugu nubo ni yari nta kibazo rwose nibyo barimo buri muntu wese
abatubona bari kuza nabacumbitse
ahangaha urabona ko hari nk'ikintu cyo kwiyakira mu masaha nk'aya ngaya ariko abo ntago bacumbitse ahubwo abacumbitse bagiye bafite imiryango yabo hano nta kibazo rwose
aho twa bone Frida ahantu acumbitse kwa bucyane nabo bakwerekana aho hakuno hari kuko byagiye biba bigira bikundukanye n'ibi bahita babavanamo hari n'undi utishoboye witwaye ishyize nawe pasiteri yamugombye kumucumbikira mu ishuri
yarari mu ntumwe z'amanegeka fandi niwagiye mukuru ku gahato ura tuzaguma aha ngaha ntabwo uzapfa fandi yamukuyemo ku gahato asakambere akazi yararimo n'amanege ni
arahitamo amuzamura mucumbikira kwa pasiteri
kandi uwo mugore aba mu nzu ya wenyine mfite abana ntacyo bamumariye nta n'icyo yishoboreye mbere yuko uwitwa Willy Frita hategeka nayishyize abo bantu bakwiye kurwanwa bakabafasha
bariho kubwo abaturage
iyo uvuga ngo bariho kubwo abaturage umuntu kuvuga ngo mubafashije mute mwebwe
ngo ni ukuvuga ko nk'abana umwana yaje
turamuzimanira
cyangwa se nawe nk'aho ngaho nk'uwo mugabo Thomas yemeye kumwitangira yari afite inzu ebyiri mu rugo amuha imwe n'abana ubwo noneho nawe ajya mu yindi kandi nawe afite abana ariko yanze ko ateragira
uwo mucumbikiye mubona bikomeye afite abana bangahe bikomeye mu buhe buryo
uni Frida aguberewe nta mugabo agira afite abana
bangahe
afite njya mugambi ebyiri n'umukobwa wa gatatu n'uwahetse wa kane n'abahungu batatu b'abasore
ariko batagira icyo bamumariye
utwo twana tubiri tw'impanga two turi iwanjye twazanye n'inka banga ko ihirima mu icyo gikuku none utwana turazana rero tuzana n'iyo batuze nk'uko ntunze abana imiryango nkabagira ntese abo musaza yarashaje niwo mugore akaba atishoboreye
babafasha bate
babafasha impungure n'ibishyimbo njyewe ntibagomba kumfasha kubera ko mfite byatunga abo bana
ubwo ntifashije ariko simpanywe nabo
njyewe ndi iwanjye kuva ndi iwanjye rero simpanywe n'umuntu ucumbitse kandi na mbere banacumbika nta mibereho bari bafite
bagira ibiza batagira n'ibiza na mbere bari batifashije ntabwo bari bameze bari baho batariho gusa ni uko bagira aho bataha ariko ubundi bariho batariho
hategeka wavugaga ngo we afite abana bangahe
kandi afite abana umunani ariko nka batanu bo baba bangana n'utunguto
uhageze bavuga ko babyariye turimo
kuko ntabona yashyira mu inzu amatafari yavamo ataruma
nkuvuga ngo wahisemo kuyiraza
nyibana ahangaha ntahari nayisura
abajura ntabwo bashobora kuyiba
hano hari ironde rihera saa kumi n'ebyiri kugera mu gitondo urazi ko ingurube igira izuru rikomeye cyane ubwo urumva nyishyizemo ubwo urumva byahita bihirima nanone ubwo nuvuga ngo uyiba hano nanjye nkaba ndi hafi nta gusinzira guhari ni ukuba nyirindiye umutekano
wabanaga nayo epfo
epfo mu cyaro tuba dufite ibiraro ariko urumva ko nyine ibikuku byageze gutya birakubita nkabona ko nyigumishije ntahari niyo nagira akantu ka santire gato nako kabuwate gato nayishyiramo ntabwo nayihasanga iyi ni imari nyine wasanga abandi bayitwara
dutandukanye n'uyu mugabo twakomerejeho imirimo yo gushakira aho gutura abasizwe iheruheru n'ibiza iri gukorerwa madame Clotilde Musabyimana uyobora akagari ka Bigugu irwa nkuba yari mu nama n'abaturage nyuma y'umuganda wo kubakira basenyewe n'ibiza
tuzagaruka ku muganda umunsi nk'uyu dukura aho twari tugereje ariko dusanga nta muntu udafite ubwiherero n'ubwo abaza gusigara ibasenyewe tugenderanijweho nabo navuze nabo twagiranye amasezerano yego n'ikindi ikindi nashaka kubabwira kihutirwa mwabona bino bikorwa turimo byo kubakira abantu dufite inzu 12 sibyo sinabihoze nabibabwira inzu 12 bisaba ngo tube tuzirangije nibura mu kwa karindwi sibyo usiza birasa nkaho birimo bisozwa ariko gukomeza kubumba no gutwara amatafari n'ibintu bikureba icyero nashakaga kubabwira ndasa ku ntego igiye kuzamura inzu esheshatu ziwanye n'imidugudu ufite sibyo uyu mudugudu ngiye kuwuhinga noneho ku buryo bakora byihuse kuri tageti tudakorera kuzi murumva atari byo byaba byiza nibwo byakwihuta nibwo byabashimisha kuruta uko wavuga ngo
twamubajije ingano y'ibyo bari bamaze gukora
twazindukiye mu gufasha abahuye n'ibiza tubasiziriza tububakira dushije ibibanza bitatu icyo witwa Mukerangoma n'icyo witwa Nambaje n'icyo witwa Sinigenga abo bose bahuye n'ibizo baracumbitse ariko turabashijirije gusiza twabirangije tubumbye n'amatafari 200 twatwaye n'amabuye amasitera 6
muri rusange mufite abantu bangahe mu kagari kanyu bahuye n'ibizo
12 ni ingo 12 kandi zose zigomba kubakirwa imvura yaguye inzu zabo zirahirima ziragenda kubw'amahirwe ariko twebwe muri aka kagari ntabitabye imana ariko bose twarabacumbikishirije aho twashijije ni site ya Mataba 2 ni ibibanza byatanzwe na leta undi n'undi wari ufite ikibanza muri ino site ya Mataba site y'umudugudu ubufasha bw'ibiryo bagenda babuhabwa n'uyu munsi bagiye kubufata ku murenge kuko Caritas hari inkunga yatanze y'ibiribwa abandi abaturage nabo bari gufasha bagenzi babo mu kubakirwa leta yatwemereye yuko bazaduha isakaro mabati yo kubasakarira ariko natwe tugakora ibikorwa by'umuganda kugira ngo tububakire birangire n'ino mpeshyi
wihaye nk'igihe kingana iki
twihaye yuko bitarenze mu kwa munani izo nzu zose tuzaba turangije kuzubaka
muri ibyo bikorwa byo kubaka ingufu zo ku kagari zo nyine ubwazo zirihagije
ingufu zo ku kagari namwe murabibonye nk'uko mubonye tubipanga buri mudugudu ufite inzu zubaka kandi natwe baduhaye batwemereye inkunga z'amabati tubona unarebye n'uko abaturage baba babyishimiye namwe nk'uko mubibonye ubona nta kibazo kidasanzwe
uyu muturage ari mu bahereweho mu kumushakiraho kurambika umusaya
yitwa Sinigenga Inosa inzu yaragiye yose
ubu uri kubahera
ubu ngubu ndacumbitse hafi kwa mukecuru wanjye aho hafi
duha ubuzima bwo gucumbika n'umuntu wabaga mu nzu yawe ubu bimeze bite
eko imibereho ni mikeya cyane reba umutekano ntabwo umeze neza cyane ibiryo no kuba ubuzima butagenda neza
none tumenye amakuru ko nawe uri mu bantu bagiye kubakirwa bivuze iki kuri wowe
ubu ndumva nishimye nezerewe kuba mugiye kunyubakira nanjye nkaba nzabona inzu nziza yo kubamo
ufite abana bangahe
mfite abana 5
abana 5
nanjye n'umugore ubwo turi barindwi
mubana mute kwa mukecuru duhiyasura
kwa mukecuru ducumbitse nyine ubwo ushobora kuba barampaye icyumba kimwe nabo bagafata ikindi cyumba cyo kubamo ndumva bigiye gukemuka kandi buriya ndumva bizakemuka vuba bidatinze
tuvuye mu kagari ka Bigugu dusangira ijambo yakomereje ku biro by'umurenge wa Rwankuba aha hari abaturage babarirwa mu 100 bicaye bategereje guhabwa imfashanyo z'ibiribwa birimo ibishyimbo n'ibigori nabanje kubaza bwana Gaspari Mutabazi na mugenzi we bakorana mu mushinga Caritas mu bikorwa by'impuhwe n'urukundo imvano y'iyi mfashanyo
iyi mfashanyo Caritas yari ikusanyije mu maparuwasi yatanzwe n'abakristu bafite umutima w'urukundo n'impuhwe igenewe abaturage bo mu murenge wa Rwankuba bazahajwe n'ibiza ingano yayo bigera ibintu bitandukanye ibiribwa bigeze muri toni enye n'igice hakabamo n'imyambaro itandukanye twagenye ari yabagabo ari yabana bitewe n'abantu ko bangana ni imiryango igeze muri 304 turi buze kubihereza
bizakorwa kuva ryari kugeza ryari
iki gikorwa ni bimaze gukusanywa kuri tranche ya mbere turabitanga uyu munsi bose bararaba babijyanye nkuko mwabibonye hangaha ku ituru ya kabiri tuzongera turebe niba hari ikibazo cyamaze kongera gukusanywa tuzongere kukiba hanyuma tunateganya ko hari hababi amazu yabo yagiye yose kuzareba niba tuzashobora kubonera amabati yo kuzabasakarira nibamara kubona inzu
hanyuma tukamenya amakuru ko ari umuntu uko agenda abyumva ariko atanga bimeze bite ubushake bwo kubitanga bumeze bute mu bantu
ugereranyije kugeza ubu ngubu abanyarwanda bamaze kubona ko bagomba kwigira niba mugenzi wabo agize ibibazo bakamutabara ubwo rero twabibwiye abakristu muri rusange bagerageza buri wese uko ashoboye akabyegeranya tubihuriza hamwe turabibazanira ariko ubona buri wese ashoboye icyo atanga ni nayo mpamvu mwabonye twazanye ibintu bitandukanye ubashije kubona imyenda akabona ko mugenzi we wa inzu yagiye yagerageje kuvuga ati reka niba nifite imyenda itatu reka ntange ibiri nanjye undi nsiga mfite ubushobozi bwo kongera ngashaka undi mwohereze mugenzi wanjye inzu yagiye n'imyenda ikagenda abona icyo yambara ubwo rero nuko ngo buri wese yagiye atanga icyo umutima we uri kumwerekezaho
haba harimo n'abatanga amafaranga
nababwiye ibijyanye n'amabati haramwe babashije gutanga amafaranga makeya niyo tuzabasha kuzaguramo amabati nibamara kubaka kugira ngo basakare kugeza ubu ngubu tumaze kugeza kuri miliyoni imwe y'amafaranga y'u Rwanda ntagatwe tuzabafasha kubaka umurenge ufatanyije nabo n'abanyiri ubwite bazubaka tubafashe gusakara
padri namwe muratwibwira
nitwa padri Safari Laurent ndi directeur wa Caritas ya Diocese ya Nyundo dukorera mu mazone abiri hari zone yitwa Gisenyi na zone yitwa Kibuye ngira ndi directeur muri zone yitwa Kibuye ni cyahoza ari prefecture ya Kibuye
prefecture yose murabona mu rugomba gufasha abangaye
mu byukuri iyi mfashanyo iri mu rwego rwihutirwa turi kugenda tuyikusanya kubera ibyago byabaye ahantu habiri mu murenge wa Rwankuba ndetse no mu murenge wa Murundi bombi ni mu karere ka Karongi hari n'ibindi bibazo byagiye biba hirya no hino mu turere twose dukoreramo kubera imvura imaze igihe igwa n'ibiza byagiye biyikurikira ariko ho ntago bababaye cyane nkabo ngabo muri iyo mirenge ya Rwankuba na Murundi ubu nibo turi gutabariza muri iyi minsi
byari mbajije bangahe
abaturage bose ni abaturage barenga igihumbi turi gutabariza hano muri uyu murenge wa Rwankuba ndetse na Murundi
mwebwe burya gusa usaba umuntu akaguha cyangwa akakwima mu kujya kubaza abaturage bimeze
mu by'ukuri iyo tutabaza dusanga abantu bose ariko by'umwihariko twihereyeho n'ubundi abantu baje bagana Yesu bashaka kumwumva bamutezeho byose mu gutaha abigishwa be babonye ko bashobora no kugwa mu nzira kubera inzara babaza Yesu bati turabigenza dute Yesu ati nimubahe ibyo kurya mwebwe ubwanyu muri urwo rwego rero natwe twishakamo imbaraga duhereye iwacu icyo tubonye kinakangura n'abandi duhera cyane cyane muri Kiliziya Gatolika ariko tukanagenda n'ubundi ntago dukorera mu bwisho dukorera ku mugaragaro kandi tuvugira ku mugaragaro ku buryo n'undi wese ufite umutima mwiza wo gutabara yumvise ku gutabaza kwacu bose baratwegera n'umufashanyo twazanye uyu munsi ntago zatanzwe n'abagatolika gusa n'abaturage bose ku ijwi ryavugiye kuri paruwase ryavugiye muri centrale ryavugiye mu miryango remezo aba kristo n'abaturage muri rusange batuye
umuntu yavuga ko bigenda neza rero
bigenda neza kuko mu cyumweru gishize uretse no gutabaza mu gihugu imbere tunatabaza n'ahandi hose hari nk'indi mfashanyo igera ku gaciro ka miliyoni ebyiri yatanzwe mu cyumweru gishize hari n'ingi igera kuri miliyoni eshanu tumaze gukusanya twazanye none kandi turacyakomeza bigenda neza rwose muri ibi bihe by'ibiza kugeza ubu ngubu tumaze kubona ibigera kuri miliyoni zirindwi zirenga ukurikije ibyo mu cyumweru gishize bya miliyoni ebyiri n'ibingibi birenga miliyoni eshanu bigera kuri miliyoni eshanu na magana abiri na mirongo irindwi
ijyaho n'ibyorezo by'abarije ukarangwa n'ishyaka no gushyira hamwe aho byageze dutabarane bwangu ibyangirize tubisane tugafatanya izo namazi
cyateze amatwi radio ijwi rya Amerika mu kiganiro dusangira ijambo aho turebera hamwe ingaruka z'ibiza mu karere ka Karongi mu burengerazuba bw'u Rwanda muracyari na akabagira ubusa mu kiganiro hahe ijwi rya Amerika bwa na Vedasi hakuza baganwa uyobora umurenge wa Rwankuba mu burengerazuba bw'u Rwanda nabo yabanje gushimangira ko abagenewe zifashanyo z'ibiribwa ari imiryango 304 yahuye n'ibiza
yakoze abigenewe nkuko babwiye ni imiryango 304 igizwe n'abantu bagera ku 400 bari mu bantu banjijwe cyangwa se bakuzwe bikomeye n'ibiza byabaye mu minsi ishize.
Tone nye murumva zirahagije cyangwa nuko arizo zabonetse.
Murakoze tone nye nuko arizo zabonetse kandi ntabwo aribwo bwa mbere bafashijwe vuba ngo kubera abafatanyabikorwa batandukanye bumvisha ubabare bw'abaturage. Buri wese agenda azana bitewe n'ibyo yabonye hanyuma natwe tukareba dukurikije uheruka gufata cyangwa se ugomba gufata tukagenda tubikurikirana bitewe nuko tuzi abaturage n'uburyo bababajwe n'ibiza
muravuze ngo so bwa mbere twavuga ko mwatangiye kubagabura ryari
murakoze kuva ubundi umunsi ibiza biba bukeye bwaho muziko twashyinguye abitabye Imana kuri uwo munsi midimari hari imiryango 21 yahise iha ibikoresho by'ibanze nyuma yaho haciyeho nk'ibyumweru bibiri yongeye guha gufasha indi miryango 66 ndetse na nyuma yaho hari toni 5 baduhaye z'ibiribwa bitandukanye harimo ibigori n'ibishyimbo hakaba n'abandi bafatanye ibikorwa rero bafite ibyo bazanye ari no mu rwego n'uyu munsi Caritas ari byo iri kubafasha
twamenye amakuru y'abaturage bagicumbikiwe kubera ko basenyiwe n'ibiza twavuga ko mu murenge ubu ni bangahe
mu murenge raporo twagaragaje y'abantu bacumbikiwe bari imiryango igera ku 120 ariko irimo abantu benshi ubwo ndavuga imiryango iyo sero yayicumbikiwe kubera ko aho bari bari bamwe amazu yaragiye burundu abandi yaguyeho n'ibikuku arasaduka ku buryo abo ngabo rero bacumbitse ahantu hatandukanye mu murenge wa Rwankuba
aho twageze mu kagari ka Bigugu twabonye ko abaturage batangiye gahunda zo gusiza kugira ngo babashe kuba bakubakira bagenzi babo ahandi mu tugari bimeze bite
murakoze mu tugari dutandukanye twabaye n'ibiza harimo aho bafite site y'umudugudu bashobora gutangira kubasanira ariko nko mu kagari ka Rubazo ari naho twagize ikibazo cyo gupfusha abantu benshi umusozi wamanukiye abantu n'ahantu atagomba kongera gutura abantu bisaba ko bagira ahandi bimukira ruvuga ngo rero mu tugari nka nk'uko mubivuze muri Bigugu muri Munini muri Rubumba aho ngaho abantu batangiye kuba by'umwihariko nka mu kagari ka Gasata na Rubazo ho turacyabanza gushaka abantu bazimurirwa ntabwo bazasubira aho ngaho ibiza by'abasanzwe
kuhabona byo biroroshye
kuhabona ntago byoroshye kuko birumvikana ko abantu niba yaragendesheje inzu akagendesha amatungo akagendesha imirima birasaba ko hagira ubundi buryo yafashwamo kugira ngo abone aho gutura ariko amasite arahari wenda igisigaye no kugira ngo aboneke amafaranga yo kugira ngo bishyure ba nyir'ubutaka cyangwa kubakora nyine expropriation hanyuma abantu bakabona aho batura
hanyuma murebye uko ikibazo gihagaze hariho kububakira hariho kubagaburira bigenda bikorwa n'abaterankunga cyangwa abafatanyabikorwa batandukanye ubushobozi bw'umurenge gukemura iki kibazo biroroshye
oya ubushobozi bw'umurenge ntago navuga ko buhagije kuba bwakemura iki kibazo niyo mpamvu tugira abafatanyabikorwa batandukanye badufashamo by'umwihariko guverinoma y'u Rwanda binyuze nyine mu buyobozi bw'akarere n'ubwa midimari habaho gufashanya cyangwa se kugaragaza ibikenewe nabo bakagaragaza ibyo bashobora gukora cyangwa se bakagira ibyo bakora tukifashisha n'abandi bafatanya ibikorwa ntabwo rero twavuga ko umurenge ubwawo iki kibazo bakikemurira twaraganiriye ndetse niba tugaragaza uyu munsi raporo y'abantu bacumbikiwe twanagaragaje raporo y'imirima yabo yaragiye cyangwa se imyaka yabo yaragiye ari nayo baheraho baduha iyo nkunga bagiye bagenera abaturage bagiye bahura n'ibiza
murabona se bishobora kuzavuga ngo babonye aho gutura nka ryari mugerageje
ubu ngubu ntago umuntu ahita avuga ngo igihe twagiha igihe twakwiha kubera ko ari mu bufatanye bwa Rwanda Housing Authority harimo ubuyobozi bw'akarere iyo turi twamaze kubibagezaho hari inama ngira ngo inateganywa kuwa mbere w'iki cyumweru tugiye gutangira dushobora kureba noneho dukurikije ibyo Rwanda Housing Authority yemeje dukurikije bya Midimari n'akarere none twatwiha igihe kubera ko mu minsi ishize murabona twari tukiri mu mvura uburyo tutateganyaga gutangira kubaka ariko ubu ngubwo twageze mu gihe cy'izuba nizera ko biri bwihute mu gihe cya vuba.
Ku musozo w'ikiganiro reka mwumve imibereho y'abafatiza imfashanyo z'ibiribwa mu murenge wa Rwankubu.
Muraho tuhasanze hano mwaje gukora iki?
Haje ko ubuyobozi kubabwira ibyacu.
Ibyanyu ni ibihe?
Ni ibiza byatugisenyeye, byaradusenyeye, bitwara imirima, bitwara ibintu byose.
None izuba ryakwishe rero hano?
Ngo nyine twaje kubabwira ariko nabo barabyizeye, abenshi baragiye bahagera.
Haje kubabwira ariko tubonye ibintu bimeze nk'ibiribwa, nibyo byabazanye? Uheruka kurya ryari?
Aha, kurya ubusa ni mwese. Ko ibintu twajyaga byose byagiye n'amazu twarimo akaba yaragiye naho kuryo busanye
n'abantu barapfuye ubu ngubu turi mu macumbi turacumbitse ntacyo turya tubereye aho ngaho gusa n'ibiraje ahubwo Imana ibahe umugisha.
Uri yumva ute rero kububonye birabiriza
buri ndishimye ndishimye rwose kuko mbonye icyo ndararira.
Uheruka kurya ryari?
Uheruka kurya nk'ejo bundi.
Batugobokaga baduha nk'akantu k'agasuperi umuntu akakarwarizaho nk'abantu b'inshuti zacu bakure nibo baturwanagaho. Ubwo rero none twaje hano kugira ngo na biriya bize kuko bari batubwiye ngo twihangane ibiribwa bizatugeraho ubwo nibyo twaje kureba.
Ni ukuvuga ngo niba nkumva neza kuva ibiza byabaho nibwo ugiye gufata ibiryo?
Twari dutunzwe n'udukoreramo nyine akadufungurira kuko ntacyo kurya rwose twifitiye.
Hano twari duhari bahaye abandi ubwo aravuga ngo twihangane bazadutangiriraho baduhe. Twari dufite icyizere nyine batubwiriye aho abandi bamaze gufata amafu na za matora aravuga ngo nitugende twihangane tuzaze kuwa kane.
None ufite icyizere iki ushobora kubona kuri ibi biryo?
Ndizeye yuko ubwo birangeraho nabibonye ubwo rero numva agatima gashyitse hamwe nubwo ndi bubone ikirantunga.
Bibaye ngombwa ko bigusubiraho?
Nibiba ngombwa ko binshyiraho ntabibonye ubwo nibyo nyine nonese ndihangana nk'uko na mbere nihanganira.
Nawe se niko bimeze?
Nanjye ni uko inzu yarasenyutse igikuku cyarayikubise kihitamo imbere kirayisenya.
Uri kuba he?
Ndi kuba ku musozi ncumbitse ubwo ndagenda ngacumbika kubo twari duturanye nkaryamaho ubwo ibyo nari mfite byose twari twahinze ari ibijumba ari ibishyimbo ari iki imirima iragenda neza byari dutuye iruhande rw'umugezi birakubura birajyana dusigarira aho ngaho.
Ntabwo wari bakaguhaye se icyo kurya?
Bajyaga baduha ibishyimbo n'ibigori noneho tukarya nicyo cyari kitumajije kabiri.
Babaha ibingana iki?
Baduha nk'ibiro bitatu.
Mu bana bangahe?
Mu bana batatu.
Iyo babibahaye rimwe mubimarana igihe kingana iki?
Twebwe se tubiteka nk'uko biri byashira tukarekera aho ngaho.
Mushobora kubiteka nka kangahe?
Mu kiro tukirya nka kabiri cyangwa gatatu kugira ngo turebe ko twarengerereza nyine bitewe n'uko ntacyo dufite tukarengerereza tukarondereza turya ubusa nyine kugira ngo turebe ko twaramuka. Nuko
bakunzi badusangira ijambo hano nsoreje ikiganiro cya none nshimiye abakigizemo uruhare bose ndetse namwe mwarimu dukurikiye ngaho rero nimukomeze murogerwe na gahunda z'ijwi rya Amerika mwari na akabagira ubusa na utaha.
Turagushimiye Eric bagira ubusa, dushimiye kandi n'abantu bose mwaganiye mu kiganiro cy'uyu munsi. Namwe kandi abatwumva aho muri hose nongeye kubashimira uburyo mwitabira gahunda zacu za buri munsi. Nkomeza kandi kubahamagarira kwitabira ibiganiro byacu mwegera abanyamakuru bacu mukabagezaho ibitekerezo byanyu mukabagezaho amakuru yerekeranye n'imibereho yanyu aho mutuye aho mukorera aho mwiga aho mugenda. Ayo makuru yose Ijwi rya Amerika riyatangariza abatwumva buri munsi. Kuri mikoro hano i Washington mwari kumwe nanjye Etienne Karekezi.